Kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie. Nasogea mbele zako, Mungu wangu nitende muujiza ashuhudie. Nakuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie. Mbele zangu Mungu wangu nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alichukua furaha ya moyo wangu, rudisha furaha ya ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alinyang'anya ndoa yangu ikaenda, rudisha ndoa yangu ashuhudie.
Kuja kwako baba,
nya kazi yangu nikafukuzwa, kaniacha masikini, rudisha baba.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani alizuia baraka zangu, nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani alifunga uzazi wangu, nipatie watoto ashuhudie baba.
Baba nitende muujiza,
tabu ziondoke kwangu, furaha irudi kwa nyumba yangu, kazi irudi mikononi mwangu. Yote alivyoninyang'anya arudishe furaha yangu, arudishe uchumi wangu baba, arudishe afya yangu baba. Alisema sitoweza kubarikiwa, nitende muujiza ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Shetani alileta aibu kwangu, rudisha heshima yangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Alisema sitoweza kubarikiwa, nitende muujiza nibarikiwe
baba.
Alileta lana kwangu, ondoa lana kwangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Aliniletea magonjwa yakanitesa, ni kwenye Mungu wangu ashuhudie.
Kuja kwako baba, ninaomba nitende muujiza ashuhudie.
Aliniletea magonjwa, sina amani, rudisha amani yangu ashuhudie.
Kuja kwako baba,
shetani aliharibu watoto wangu, rudisha nafasi zao ashuhudie
baba.
Shetani aliharibu uchumi wangu, rudisha uchumi wangu ashuhudie baba. Baba nitende muujiza,
ashuhudie nitende muujiza,
Baba nitende muujiza,
ashuhudie.
nitende mujiza. Tabu ziondoke kwangu. Furaha irudi kwa nyumba yangu. Kazi irudi mikononi mwangu. Yote alivyo ninyang'anya. Arudishe furaha yangu. Arudishe uchumi wangu Baba. Arudishe afya yangu Baba. Nitende muujiza. Baba nitende muujiza. Baba nitende muujiza. Tabu ziondoke kwangu. Furaha irudi kwa nyumba yangu. Kazi irudi mikononi mwangu. Yote alivyo ninyang'anya. Arudishe furaha yangu. Arudishe uchumi wangu Baba. Arudishe afya yangu Baba.